Tuyamba bingi naye tezire n'okutukema abamu tukola misana na kiro kanusi zotereka teziwera ogwo mulimu gw'ofunye mukama yagaba kusabye kulemu okukufuga ofisanga w'obudde n'obuwa mukama kuba omulimu ye yagukuwa munnange tokulumizanga mulimu gwo manya mukama ye yagukuwa ewe wano olw'obugagga bwo manya mukama ye yabukuwa tokulumizanga mulimu gwo manya mukama ye yabukuwa ewe wana na sitezo manya mukama ye yazikuwa wasabanga mukama omulimu mwesigwa era yabukuwa famiri n'abantu bo tebasakulabako omulimu gwafuuka omulimu balansinga iba mizani togiwunzika gye bukyolemu okubyejjusa manya omulimu gw'olina ogwo mukama yagukuwa era nga mwesigwa kusabira kulemu okukufuga munnange tulabye bangi abazitereka ne ziwera mu kaseera katono ne bamala te ne bazeefuma sente tusagala nyeera zituyamba bingi naye tezirema okutukema mazima omulimu gw'olina ogwo kusabye kulema okukukema kusabye kulema okukufuga tokulumizanga mulimu gwo manya mukama ye yagukuwa ewe wano olw'obugagga bwo manya mukama ye yagukuwa tokulumizanga mulimu gwo manya mukama ye yagukuwa ewe wana na sitezo manya mukama ye yazikuwa